ya gari. Mapenzi haya na mwenyewe. Wewe ukishuka bandari, kwanza kwa napata kawe. Squeeze mapenzi ya tari, yatakuja ya kuwe. Kama hauna salali, wala usijisumbue wewe. Aya, mana unajikuta unayempenda na wake anapendana naye. Na uyo wake anaendana naye. Te unakuta mapenzi anitoka nikae. Yani mapenzi anuogamamae. Kwani kuwachana shingapi? Washana peigani? Kwani kuwachana shingapi? Washana peigani? Kwani kuwachana shingapi wewe? Kuwachwa peigani? Kwani kuwachana shingapi wewe? Kuwachwa peigani? Ujinga wa mapenzi unagalamia alafu anakula mandela. Yani unamwaga vichenji, unajisumbua alafu wala upendwi. Unajikuta unajisumbua wewe. Yani unangua na jua wewe. Mkigombana kidogo, meseji kibao kwa exi wake. Mala kutete una kichogo, ibu kumbili so shida zake. Yani kitanda ni kama gogo, yani weki juso so type yake. Kwani kuwachana shingapi? Kuwachana bei gani? Kwani kuwachana shingapi? Kuwachana bei gani? Kwani kuwachana shingapi wewe? Kuwachwa bei gani? Kwani kuwachana shingapi wewe? I'm London boy. It's D-West, Jimmy. I will be the boss. Sell me your money, London man the boss. But the will of Mars, sell it yo. I will manage boy. Sell me your boss in Mars. What pay when I'm gonna keep Zola? Boss him super. I will manage the Zen, the Zen, the Zen. Soon I catch ya. Killer. Straight out. Wani kuwachana shingapi? Zpushup.com.